chance yange Uganda Ochimanye Ti Uganda Yalonjiwa Ochimanye Ti Uganda Yasuka Mwesi wanekwe Uganda Parani Mwesi susutekwe Uganda Susutani Walonjiwa Ulambuse Ulambuse Ulake Ti Uganda Mutufu zabu Tala ya Afrika Land of freedom Land of Africa Hakuna matata Ulimu na Uganda yona Joli Ulimu sex Tuletuwa nike Uganda Wakuru Tavo mukila Tama baby konde Ave misanyo Ne entertainment Wina Ulimu sex Tuletuwa nike Uganda Wakuru Uganda Freedom, land of Africa, Hakuna Matata.
On my country.